todobaadkii hore magaalada New York Aidan Tedese waxa ay ku gudoontay abaalmarinta Goalkeepers Global Goal Award xaflad ay kasoo qayb galeen madaxweynaha Kenya William Ruto, ra'iisul wasaaraha Japan Fumio Kishida iyo Bill and Melinda Gates iyo madax kale. Aidan ayaa la siiyay abaalmarinta abkeeda digitalka ee loo yaqaan Invicta kaasoo isku xira qaxootiga shaqadoonka ah iyo dadka loo shaqeeyo. Invicta ayaa lagu tiriyaa inay caawisay 2500 oo qaxooti ah inay shaqo helaan kuwaasoo intooda badan ku sugan Afrika iyo Bariga Dhexe. Iyadoo loo marayo abkan, 7000 oo qaxooti ah ayaa awooday inay sii wataan waxbarashadooda iyagoo dhameystiray koorsooyin ay ku qaadanayeen online-ka ama qadka internetka. Maxamed Jamal Aldeen oo ka tagay magaaladii uu ku dhashay ee Khartoum kadib markii uu dagaalku ka qarxay Suudaan wuxuu adeegsaday Invicta si shaqo uu ugu helo shirkad ka shaqeynaysa arrimaha software-ka iyo sameynta website-yada.
She told me that I could look into working as a software engineer and has been actively searching for opportunities for me.
Waxay ii sheegtay inaan eegi karo inaan u shaqeeyo sidii engineer software ah. Waxay si firfircoon iila raadinaysay fursado. Xubin kastoo Invicta ah waxa uu iila dhaqmay sidii saaxiib oo kale.
Habka uu u shaqeeya adeegan ayaa ah qaxootiga ama dadka gudaha ku barakacay waxay iska diiwaan geliyaan adeegan Invicta iyagoo buuxinaya foom codsiyo shaqo ah, waxaana qiimeeya koox dadka la soo xulay ayaa la tababaraa oo waxaa la baraa shirkadaha doonaya in loo buuxiyo boosaskaasi. Aidan waxa ay sheegtay in ay la timid fikraddan ama hal abuurka Invicta kadib shaqadeedii ay ka haysay taageerada waxbarashada ee xeryaha qaxootiga.
Once I arrived, I realized that refugees were incredibly talented and hardworking, and what they really needed was access to labor markets. And so that's what
markii aan imid, waxaan arkay in qaxootigu ay aad u karti badan yihiin oo aad u dadaal badan yihiin. Runtiina, waxay u baahnaayeen in ay helaan suuqyada shaqada. Taasina waa waxa aan rabo in aan sameeyo oo aan doonayo in aan ka caawiyo qaxootiga. Hindisaha Goalkeepers waa olole ay wada hay'adda Bill and Melinda Gates, kaasi oo kor u qaadaya horumarka laga gaarayo himilooyinka barnaamijka qaramada midoobay ee horumarinta waarta. Blessing Omagu waxay hogaamisaa barnaamijkan Goalkeepers, waxayna sheegtay in ujeedadu ay tahay in la muujiyo dadka qabanaya shaqooyinka cajiibka ah iyadoo lagu abaalmarinayo horumarka ay sameynayaan. Taasi waa hadafkayaga, waa in dadku halkan ay yimaadaan oo ay ogaadaan in shaqada ay qabanayaan la arkayo ayna yihiin kuwo qiimo leh, waxaanay dardar gelinayaan horumarka la taaban karo. Marka koowaad, arrintani waxay dhiirigelinaysaa dadka shaqada qabanaya iyo kuwa aanu abaalmarinta siino. Aidan Tedese waxay sidoo kale gudoontay abaalmarin lacageed oo dhan $20,000.